dushoboye ibyanani yabantu bo mu isi dufite igihamya ubwo wamenaga ikimenyetso ari habuze umuntu n'umwe wo kuza kudutabara intare yo mu muryango wa Yuda iratabara ibohora umuntu wari ugiye kurimbuka ndetse n'igihe twageraga ahakomeye Yesu yemeye kumanikwa ikaruvari turanesha twigiye umwami w'abami wacu Yesu tuzikwaze twambutse Yorodani akadutuza i Kanani aho niho tuzagera tukaruhuka ntabwo tuzagera kwibuka ukundi Tuzaba twabaye ibikomangoma mu bwami bwa Data wa twese kuko tuzaba twahinduwe bashya Kisa kumusara bikaruvari Ubwo Yesu yamani koga kwisa hae jenda Babunye kuchungurwa ugo twari twiheje Yesu avuze ijwi rirenga umunyabyaha arabohorwa Ahabwa amahirwe yo kugera imbere y'Imana Ubwo ibitambo byari bimaze guta agaciro Nena warukingirisha heru tabukama Kabiri duhabwa amahirwe yo kugenda hera cyane Twiringiye umwami w'abami wacu Yesu Tuzikwaze twambutse Yorodani akadutuza i Kanani Aho niho tuzagera tukaruhuka Ntabwo tuzongera kwibuka Yesu ukundi Sabato bayire komanga mamuka mika data wa twese kuko tuzaba twahinduwe bashya Tegereje umuntu wese uza akamusanga Akamubabarira ibyaha byose yakoze Akamwandika mu gitabo cyiza cyane cy'ubugingo Uwazemererwa kubana n'abera mu ijuru Ubwo azaba yahinduwe ari umuziranenge Twese tubifurije gusabana n'abera Ishuru nijimu mami wa mami ye sasa garuka Tuzikwaze twambutse Yorodani akadutuza i Kanani aho niho tuzagera tukaruhuka ntabwo tuzongera kwibuka Yesu ukundi tuzaba twabaye ibikomangoma mu bwami bwa Data wa twese kuko tuzaba twahinduwe bashya twigiye umwami w'abami wacu Yesu Tuzikwaze twambutse Yorodani akadutuza i Kanani aho niho tuzagera tukaruhuka ntabwo tuzongera kwibuka Yesu ukundi tuzaba twabaye ibikomangoma mu bwami bwa Data wa twese kuko tuzaba twahinduwe